number one DJ, DJ Mito.
DJ Mito Selector.
Siku zangu za uhai wote nakupenda, upate kitu japo sio vyote.
Tamu kama sugar, sweet, sweet, sweet. Tamu kama pipi, sweet, sweet, sweet. Tamu kama sali, sweet, sweet, sweet. Oh, this love, sweet, sweet, sweet. Tamu kama sugar, sweet, sweet, sweet. Tamu kama pipi, sweet, sweet, sweet. Tamu kama sali, so sweet, sweet.
Hey, mama mbunjo nyumbani, nataka tucheze michezo ya budi kwa budi. Kita kufika kileleni, takufikisha napita Mandela Road. Tukiwa chumbani, nafunguliaga kamziki eh, alafu navua boxa. Mara we upeni pikipiki kama mapenzi safari mama akizainisi. Takupa vyote la stresi kukupa stresi. Achana nao nusema napiga kesi. Habari za moto moto zitatunguzaga stresi.
Nakupenda siku zangu za uhai wote. Nakupenda kitu japo sio vyote. Nakupenda siku zangu za uhai wote. Nakupenda upate kitu japo sio vyote.
Tamu kama sugar, sweet, sweet, sweet. Tamu kama pipi, sweet, sweet, sweet. Tamu kama sali, sweet, sweet, sweet. Oh, this love, sweet, sweet, sweet. Tamu kama sugar, sweet, sweet, sweet. Tamu kama pipi, sweet, sweet, sweet. Tamu kama sali, so sweet, sweet.
Yo, ilibidi ndroge jasho, ilibidi upigwe msako. Kupata wewe mama mtu, ilibidi ni yaso. Kisha maliza hapo chako changu changu chako. Anasema tutachana mama mina. Oh, ukipika ntapakua. Na kama kila wana takamua.
Tamu kama sugar, sweet, sweet, sweet. Tamu kama pipi, sweet, sweet, sweet. Tamu kama sali, sweet, sweet, sweet. Oh, this love, sweet, sweet, sweet. Tamu kama sugar, sweet, sweet, sweet. Tamu kama pipi, sweet, sweet, sweet. Tamu kama sali, sweet, sweet, sweet.